What?
Kabisa Davo Run this man Ghost. Hivi siku gani moyo wangu ta celebrate? Unaniona mdogo sana kiwango cha Serengeti. Shakufata sana still si success. Steve skazi eti. Bembeleza kote still sipati mechi. Ni kama kazi bule kustuka sipati senti. Nadhani nitaishi vipi wakati mitikasi empty. Na love si lazima kulazimisha dhambi. Na sana enjoy mimi nishahamisha kambi. Na kupenda sana nafikiri si bambi. I don't bother by sometimes I feel angry. Simanishi nimeshindwa mimi ni mbishi kichizi. Staki kitwa seme squeezy kinganga nizi. Penzi lako shoti mchizi squeezy na sizi. So kwamba sikupendi sizi taki mbichi hizi.
Kisichoridhiki akiliki tena. Sasa kwanini we unitese? Na kule kwa nyumba misirudi tena. Umesha piga chulate kukupata fata kama boya. Staki 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 na kizembe. Zile chenga chenga za kijuya. Staki 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 mini jembe.
Yeah, na sasa sina stress na say na feel good. Ile ngangana ngangana still ni makusudi. Usiniuzi, keeping a gain na maintaining ni upuzi. Unapo nitazama kakinyamshikaji. Ulisha niaibisha kwa kuzikataza wadi. Stress zikazidi zikalamu kama lingi. Manzi mapepe mengi, mashouts kama gigi. Ni hivi, sai niko nomo kama hivi. Acha nkupe truth mano wongo au wishi. Watani dhalawa nikute venye na sota. Nikute mapenzi ya kujitupa kwenye gorofa. It's over, let me stay alone. Ata kama bro sipotei na sikomi. Ntakuja kufa kwa kungoja. Ndege wafana nao ndo wanaluka pamoja.
Kisichoridhiki akiliki tena. Sasa kwanini we unitese? Na kule kwa nyumba misirudi tena. Umesha piga chula tele kukufata fata kama boya. Staki, staki, staki na kizembe. Zile chenga chenga za kichuya. Staki, staki, staki mini jembe.
Yeah. Ulinifanya niumie. Pote napo kwenda mini kupikilie. Tena bado bado ukanifanya njutie. Nini kiliponza moyoni uingie. Tena bado bado moyoni mwangu ushaweka usemi. Na kule nyuma mitena sirudi. Kwani leo ndonaona mimi ndonaifaa kwa na wewe. Staki staki tena. Kwenye moyo kanchoma. Bado tena taka mine lewe. Staki staki tena. Kwani leo ndonaona mimi ndonaifaa kwa na wewe. Staki staki tena.
Kisichoridhiki akiliki tena. Sasa kwanini we unitese? Na kule kwa nyumba misirudi tena. Umesha piga chumate kukufata fata kama boya. Staki, staki, staki na kizembe. Zile chenga chenga za kijuya. Staki,